waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
xirfad barashada ama tababarashadu waa hab wacan oo lagu macaasho, wax lagu barto, nololna lagu dhiso marka waddan cusub qofku u yimaado. tani waa tababarta xana ah oo ka kooban kasbashada khibradda shaqada oo aad mihnadda dhexdeeda ka qaadanayso iyada oo aad meheradlayaasha aad markaas u shaqaynayso. sida caadada ah, apprenticeshipka waxa loo yaqaano ahna xirfad barashada waxa ay qaadataa Australia gudaheeda 2 sano ama 4 sano oo aad mihnad baranayso adiga oo markaasna xirfaddiina ku shaqaynaya aadna dhammaynayso muddadaasi, taas oo kuu horseedaysa markaasi in aad hesho shahaado la aqoonsan yahay heer qaran dhanka xirfadihii qofku uu soo bartay. waddanka Australia waxaa ka jirta xarumo u howlgala in ay caawiyaan dadka iyagu soo galoo tigaa ee waddanka ku cusub si ay ugu jiheeyaan inay la qabatsiiyaan mihnada uu rabo sidii uu u heli lahaa tababarkeeda, taasoo ah xirfad yeelasho. Meredith Stubbe oo ka socota xarunta taakulaynta dadka soo galootiga ah ee galbeedka Sydney ayaa sheegtay in hay'addoodu ay tahay meel wacan oo laga bilaabo baadigoobka xirfad samaysiga.
We have had some youth clients come to us asking how to access an apprenticeship, and then we refer them on either to TAFE private providers and encourage them to find an employer through their own networks and online job sites.
Haysanay qaar ka mid ah dhalinta oo macaamiil noo ahaa annaga iyaga oo na weydiista sida loo sameysto xirfad shaqo, waxaana ku xidhnaa 2 midkood TAFE-ka amaba hay'ada si khaasa loo leeyahay oo iyagu bixiya adeegaasi, annaga oo ku boorina in meheradlayaasha dhinacooda ay ka helaan dhanka online-ka ee shaqada laga raadiyo. Meredith Stubbe ayaa sheegtay in ay shaqaalahoodu ka caawiyaan dhalinta waddanka ku cusub inay la dhisaan CV-gooda, balse waxa ay sheegtay in hoosaynta heerka luqada Ingiliishku inay daahiso geeddi-socodkooda dhanka shaqo helidda amaba helidda tababar lagu qaato xirfad lagu shaqaysto. dhinaca ugu xooga badan ee tababarada bixiya waddanka Australia waa TAFE-ka oo loo yaqaano Technical and Further Education. Craig Robson waa madaxa sare ee fulinta TAFE-ka Australia isaga oo la talinaya dhalinta waddanka ku cusub ayaa waxa uu yidhi dhalinta doonaysa inay xirfadaha u tababartaan waa in ay la xidhiidhaan mas-uuliyiinta TAFE-ka ee goboladooda ayna kala xaajoodaan waxa ay jecel yihiin in ay qaataan. markaas kadibna saraakiishayadu ayuu yidhi waxa ay isla doonanayaan qofku waxa uu doonayo iyo sidoo kale meheradlayaasha iyaguna doonaya in ay qaataan dadka diyaarka u ah in ay bartaan xirfadaha si ay u yeeshaan mihnad ay ku shaqaystaan. Craig ayaa sidoo kaleete waxa uu sheegay in haddaba TAFE-ku sidoo kale ay ka caawiyaan dadka waddanka ku cusub in ay bartaan luqada Ingiliishka ah si ay horay ugu qaadaan khibradahooda dhanka luqada ah, taas oo ka dhigan in ay kor u qaadeen fursadooda dhanka shaqo helidda. shabakada TAFE-ka ee Australia waxa ay ka shaqaysaa in ka badan 1,000 xarumood oo ku yaala goobaha magaalooyinka, gobollada iyo sidoo kaleete miyiga. magacyada looga yaqaano hay-adda TAFE-ka ayaa waxa ka mid a college amaba sidoo kaleete machad, iyada oo mararka qaar gobolladu ay ku kala duwan yihiin magaca ay adeegsadaan.
TAFE-s in Australia have delivered qualifications that will cover probably 60-70% of the jobs in the Australian economy.
TAFE-ka Australia waxa ay soo saaraan dad soo qalinjabiyey oo isugu jira 60-70% dhanka shaqooyinka Australia dhexdeeda ee dhaqaalaha laga sameeyo, waxayna isugu jiri karaan laga bilaabo dhanka guriyeynta iyo dhismaha iyaga oo sidoo kaleetana noqon kara adeega ganacsiga, waxayna noqon karaan sidoo kaleete daryeelka caruurta, daryeelka dadka waaweyn, kalkaaliyaasha iyo sidoo kaleete qaybaha guud ee waxbarashada. Craig ayaa sidoo kaleete waxa uu sheegay in haddaba badanka dadka waddanka ku cusubi in TAFE-ku uu lacag la'aan u yahay dhanka barashada koorasyadiisa. Shabakada qaranka ee shaqaalaysiinta iyo xirfadbarida waa hay'ad si gaar loo leeyahay oo bixisa apprenticeshipka ahna iyadu xirfadsiinta. Sida ay caddaynayso Lorin Tiltman oo ah iyadu madaxa shabakada qaran ee shaqaalaysiinta iyo xirfadbarida, hay'adani waxa ay howlgelisaa wax gaadhaya 50 hay'adood si gaara weliba shaqaalaysiinta loo maro dhanka xirfadbarashada iyo tababarashada. 12% dadka hadaba xirfadahaasi soo barta soona qaata tababaradaasi waxaa laga shaqaalaysiyaa, ayay tiri mid ka mid a hay'adaha na hoos yimaada. Lorin ayaa intaasi ku dartay in kambaniyada hoos yimaada hay'addooda in ay xoogga saaraan in ay u tababaraan dadka, gaadhsiiyaana heer ay la jaanqaadi karaan shaqooyin fara badan, iyaga oo sidoo kaleetana aad ugu faraxsan in ay caawiyaan taakulayaana dadka waddanka ku cusub. balse Miyadeet Stubi oo ka socota xarunta taakulaynta dadka soo galootiga ah ee galbeedka Sydney ayaa iyadu aan aad ula dhacsanayn fursadaha ay helaan dadka iyagu waddanka ku cusub dhanka marka la eego shaqo helidda, iyadu aaminsan in dowladdu ay awood u leedahay in ay gacan ka siiso dadka waddanka ku cusub dhanka yeelashada xirfada ay ku shaqaysan karaan.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.